kuhadithia, ndondo na simulia. Nimepata salamu toka kijijini, na wanajua mjini ukunishawini. Pia wasijali wawe na imani, kwani maisha magumu pesa patikani. Na niuma naposikia mchumba wangu ameshaolewa, amekata tamaa na watoto ameshazaa. Nasikia babu kipenzi na yameaga dunia, nachungu zaidi msiba sije uzulia. Jini maisha magumu nashindwa kujukumu, lile geto na lokaji mboto limepigwa bomu. Siwezi kunywa sumu wala kuvuta ndumu, najichanga changa nisije kujilaumu. Najipanga panga bwana, najichanga changa kwanza. Najipanga panga bwana, najichanga changa kwanza. Najipanga panga bwana, najichanga changa kwanza.
Hakuna maisha kibishi, kwenye maza sije kalia. Mwezako na kutona mengi nashindwa kuvumilia. Kuna kigogo mmoja wala yalinipania, nilipeleka jela na kosa sijali jua. Natamani kurudi nyumbani kwenda kusalimia, sina kitu mfukoni mwezako nimefulia. Ngoja nichange change na hivi vimia mia, niweke kwenye kibubu mpaka vitatimia. Kama sungura na fisi, hadithi hadithia, ndondo na simulia. We hadithia, hadithi na simulia. We hadithia, hadithi na simulia.
Najipanga panga bwana,
bwana bwana,
najichanga changa kwanza. Najipanga panga bwana,
bwana bwana,
najichanga changa kwanza. Najipanga panga
bwana, bwana bwana,
najichanga changa kwanza.
Waishi kunipa lawama, sema sana wananitukana, kwani nyumbani siendi waona. Kunipa lawama, sema sana wananitukana, kwani nyumbani siendi waona.
Wambie maisha magumu hakuna zaidi ya mjini, ndo maana wenye nazo natembea wanajiamini. Wambie mgao umeme pia unaniumiza mimi, hakuna nachopata zaidi ya kushuka chini. Bado najipanga panga nipata ta kiwanja, najichanga changa niweza ta kujenga. Bado najipanga panga nipata ta kiwanja, najichanga changa niweza ta kujenga. Mama
najichanga changa kwanza, najipanga panga bwana, najichanga changa kwanza. Najipanga panga
bwana,
najichanga changa kwanza.
Hakuna maisha kibishi, kwenye maza sijekalia. Mwezako na kutona mengi nashindwa kuvumilia. Kuna kigogo mmoja wala yalinipania, nilipeleka jela na kosa sijali jua. Natamani kurudi nyumbani kwenda kusalimia, sina kitu mfukoni mwezako nimefulia. Ngoja nichange change na hivi vimia mia, niweke kwenye kibubu mpaka vitatimia. Hakuna kitu rahisi kama sungura na fisi, hadithi hadithia, ndondo na simulia. We hadithia, hadithi na simulia.
Najipanga panga bwana,
bwana bwana,
najichanga changa kwanza. Najipanga panga bwana,
bwana bwana,
najichanga changa kwanza. Najipanga panga bwana,
bwana bwana,
najichanga changa kwanza.